yande joni tori min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kodi jagnalle mon sumana amadou jangantan habaruji ɗi sembe majjidu kam wonno ko watto enɗan maradi asewo enɗan nden e holjo ko wanno toon fou hande nde enɗan deƴƴere warte e wurgo enɗan eɗen andi caggal dukonnon nangol Modibbo laati dukonnon Dianthi sanne lawol laamu dow fi ko darto dinaji e nder leydi men Niger en nanan ko ɗum woni noni to enda region mo Tillaberi fawar jondu kondan ni ele département mo Bankilardo en andi jawrojo goddo nanganoma jawrodo kondan wuro tengo takro sat nenene kay kanko jawrojo o taama o warama do kerol e Mali o wufama der leydi Mali habaruji ko joni en ton en nanan préfet mo Bankilare faande yewtere men pinne studio kalangu altinerf ko mbawden do filla ko darto labi saria hande en kalan hala saria yaade gollal golloobe kanyi hore mudun en se rafinaral naati hakkunde mabbe ko hani wade nenene kay yalla sembe goldirtena laabi laamu no wodi no wodi lawol saria keme tati e chapande jeego e jeetati kollugol dum warte madan goje maymuna gazibo hala dan non wontiri faare joni ele habaruji di yerno biirnomi on ni to enda maradi ase o enda hono ciagal ko sukaabe burtino ngadi kulle godon hande de enda ni hono deccere warti e wurugo enda dum du konda wonno ko fa hande ni horebe hono gallure maradi de enda kanye horebe dina fu kawri noddi wi no han tawe himbe acca fodu fodu der wurugo enda dum du konda wadana ciagal nangol liman wurugo enda laati du konda Modibbo no enda jancu nodo sane filla lawo laamu jojjinangol do filla ko darto dina e leedi men Niger fa hollawa député ba hala do mum Mohamed Mamman yehi hawrowe yewtereji mabbe di hoji wadani en nani ko min pirte fulfulde
gouverneur nimbe iyawu sunna torayedu liman tawa nanganodo ko yofa yeyi to julirde nimbe dina almasif witende maydubu tutawande der zariya jewode bonondaji di mawdo dina almasif on famtini ko wadi
no wodi curel gom e lore gomde tukkana hiti den ko be pirti dambugal ga be tinni be piya bawgu mangugo be adi ko tawade eglise on fu wakkati polisi be gari di jami min dilla gam andaka fu no dum sakitorto
Iman Rayadu o hali e wiide ko hokkay lawol neddo bagoto bonnude gineji nimbe
min abadami hida murtere dum dum mi halante himbe wakkati der kutuba an odu mi wi ay himbe murta na mema are goddo du'a o bi umi himbe du'u denne ko wada dum wadaki ba ana du golle dina non gam Allah himbe acca iru majjundu to filmi
ka gara
governor hoji adi wadan ko watta fu falamdi hebe der mun Zakari Umaru
nous avons demandé
min jami ko bonna dum fu limi ande foti non de Allah jabi du wadube bononda ka gattete joba min gatti himbe jewtino keba be juudem en tawa dar mum fu
materiel
ko watto sukabe hemre be juudem mun tawa hen ngoni der juude policeji be tumira kena e bonnugol gineji gomnanti e janani
non wontirni do hande suudu sawar député be kambe député du subaka hande o be jewi do lawol ko darto filla jojjingol dinaaje le leedi men Niger en han yarde dum wadi ko fa hande fedde hawjini filla ko darto muraduji hono fa hande hono jonde bibbe adama kana e fin kany e finata suudu sawar député be kam won ko wadden ne kay ni batakeji mudum ciagal jewtine ka hala ka dum won ko be gaddi be kolli député ben enda gam batte hala do hala majjum fillo do filla majjum nenne ne kay du kondanta ama hono kulle ata won ko ta don laabi noga e go won ko be kaldo mudum Kasum Yakuba didabo e waddobe hala hon ne do fedde assemblée hali subako enda bandimi Moussa Sanye fotto wadde halaka
il est entendu que chaque religion se constitue
dina funo wawi wadde fedde mun leydi ko wawi tabintinede neddo funo wodi lawol rewude dina kayidi dena wajibi du tokka no labi saria hokkirim horebe dinaaje fu tabintini no tawa elei gadol talkurundu wana o dun no holla jidal nimbe fu hawri e gadol majjum Tarkulu la mordu leydi datal chapande tati kam tabintini neddo fu tokka dina kayidi talkuru wadandu hande ndu kam firtoto no gollangal yaroto fu
nanni harale region mo difadu konna himbe waso bulli godon kay won ko kippa hippube be du konna no miije himbe boko haram no enda nyande asende e lewru tengo chalong jakanato enda ni hono fa hande men soro wa don du konnan nimbe dido won ko wara mobile gondu dil dama mobile latingel du o ngbt irc nenene kay rescue kany won ko jey dun to enan difa jodi yerno faane habari dum kebi ton enan latidi kaldo hala inde mo holli wiide ke hon nomon dum wadiri ton enda endere nokkure dem nonni faane le habaru jinna tawadu konnan ni hon ton endan la nambien jowrojo wure tengo takrosat jiya kana le departement mo banki la region mo tilaberi latido atalata jabbido wono ko himbe gon war diwti mo dilli e makko kanko on endan ni tawama o warwama fa e do kerol mali ton mayde makko tawano yoppi ndu konna wono ko prefet hono faande ni banki la re hali be bidu konnan ton endan ni woni le leedi mali to wonto ufa o yara sunu makko gonga nanne ne kay prefet mo banki la re bite do hono barmini kaboy hollang en do endan ne wonno fi on enda fu yari bandiming Yusufi Ilawat kany won ko lamdi mo hal
il a été assassiné
o wara kena alarba le hejere alle ngila ki soge gize 5 sahel tawadi bankilare e badi be mo min kebi yitude maydo makko jamma alkamisa e maunde witinde den nyande maunde den non koreji makko yeyi togo bo fet sire bella be mali hande kero lady niger e mali be mo bi mo togo bo fet hadde yesi be ngarti basi fu hebaybe den non min andini sogeji tawadi der nokku on gondi no jilo iluko bonanda on wadi kenga min je takurzat e wadoide fatia allah hinna yafo wonana mo jahangal makko min bi koreji makko ngatta dun le jungo allah kam hitoto
celui qui fera justice
ne wattu ko sukabe ummatore jita hakkeji mu en se be jita hakkeji mabbe ngadda ballaga mabbe du konda ni gam batte yaadu yes don e leydi niger dum woni ko wada do fi hakkeji sukabe ummatore dum wonno hono koro batu ngada do do fi yitugol hakkeji hono sukabe leydi afrika dum du konda ko wada du konda kenya be kali be kolli be bindene ne kay hono sukabe no han tawe ngaddi ballaga mu do fi la ko darto fi sawaraji e yaadu yeso musa siddiku horejo faware jontu konda ni hono fedde wotere durwonore gam batte alle sukabe ngadda lagam e yaadu yeso haali dum nani du konda ni ko filli dum du konda Habibu Garba wadde ni mi enquête non nani
dans toutes les décisions que les états doivent
der labi di gomnatiji leede ci ngata fu misali labi kawrul jawdi labi kite nane de labi lamu leedi non no hani wi'e labi jinganaade hakki cukabe no tawade misali dum dara de lawol adama degol nawnata cukabe leedi din dum ewdu fa handen der labi din de labi jandeji leede meden dartake nanoy misali do der hubere nyamay der jangirde potorde gom no wodi to cukabe ben galato jodo janga cukabe jangobe der jangirde pamarde den du do hewre mabbe fu jetato tambawi bindi ciotol umminagul do filla tewtol hakke cukabe leydi de ciewama fa hande leydi niger durwi sanne gan dewtere kite leydi meden e hewre mum no hakkilano hakke cukabe be
fanki son de justice penale adapté aux enfants
fille sukabe ni wadi sukabe fotay dewl dewgal kono dewlne e dun heddi to geskeru region mo difa dum wonno ko fahande lamino geskeru mbiyetedo kazalma mamadou abbaciari halani bandi mutaru hamadou njato en jahangal kanon kananke o wi hono seni himbe ko e mun pureté fu dum wadan masala seda
certe le canton
leydi ndin ɗum hana beero e mun filla dewligol sukaɓe rewɓe illu jonayi ko anduɗon du fahande saroɓe men no joguiti fina tawa mun iɓe cengi du hemu minen laamiɓe leydi ɓen du miɗen e tindinoje mabɓe heɓa sayi tawe suka o yottake duuɓi sappo e jeetati ko dewline allah e tindinoje ɗenne nimɓe mbayli jikkuji mu en seɗɗa gam feccere tata ɓernde fu fami komin kalani ɗum e misali tindinongo
sensibilisation
nonne ndungu hitande hikka 2010 e jene on der region mo zender fuddena e le dar lewru gonden wiyetendu joindu endan gure ujune kemi joy kany won ko ay wakkati mo kalten o ko hisadu konnan do gure chapande jene e jene chapande jeddi de fu hebi ndiyan tobo ko buriko henno rawane wakkati hono joni dum won ko faane docteur kawjidu fil ko darto ndema ton endan zender biyetedo Ibrahim Moussa o halani bandimi Mustafa Mamman Sani
la quantité de collectivisation que nous avons reçu
tobo ko heba der balle sappo arana den nyaloma fuude jeewama wada eterde millimetre go ton gidigir ton go go jodu wada millimetreji hamre e kodiki de jeewama fa handen no wawe wi'e ko nokkuje la soitata e sappo do nokkuje la soji na e sappo kebi tobo hikka urde rawani ko lewru juin du wada balle sappo gure ujunare e keme joy e la soji na e jeddi den fu to bama fa awi amma gure jeegom gom kanka yoro wadungo gom wari awi tirdi mumen fu ton der département belbeji der département dungasudu fuddan dungugum wadi ba batti
l'association fut des éclosions de sauterie malheureusement
to enda agades du konda roch kany won inde lumo andango san en der gallon en da lumo no latingo to enda agades go mabbanoma e lundu ina sappo e jeegon dum du konna forrena wakati batuko no wade ko ite agades sokoni dum enda altiner jabbinde enda won ko lumo go mabbita ciagal go mojjintanam go wonnama fa wodi dum woni go fa hande ni hono go inditiramu inde wonde ferere kan wonno hono fa hande inditirama hono damal laamu leydi ayir nekaydu horejo lumongo enda o halani bandimi Musa Mamman ko dum woni koro majjum o wita kenadu ko ndani Babale Ama Zaki
lumogo min adi labi ko hawjo garo jodo der maggo sonna fu manol gotul neddo hebata dun no woppi labal du ni min gidi labal du min durwonta der maggo to himbe gare nyama do du illa subaka jokolbe go garta buwa pondita hunu fu lasare yende joy sey wobbe garta buwa kaden arande ni min milino sey to min gaddanama sogeji ko dum wada amma joni kanni nokku fu labi mer kandu wadani mi adi ko police be jidotobe jamma pantan der maggo dara ga renude arhimbe be andadu labi kanadi adi
har yau faruwa za su gani za su sana ira abin da ake ciki
o wannan Babale Ama Zaki latir kawon horejo lumo mango go agadez non har filla ko ndarto yewtere meden pinno hande ni en kali no wide ke en kaldata nani do filla ko ndarto en der gollal setama neddo kanyi e horejo mu heppi narude nenne neddo wala fola lawul hadude himbe himbe du wala lawul hadude himbe wobbe yaade wada gollal mu en no hanir en wodiri datol laamu na bien datol sariya kemi tati e chapande jeego jeetabol kanyi won ko hadi dum hollidu wiide joom no way jukkede hon nangede kasu balde sappo e joyi yaade lebbi tati naadu konna yonne ujunaade di yaadu ujunaaji noga e gotel na didi koy fu no way jukkede yaade e joomu dum non wonno ko fa hande madan goje maymuna gazibo andini fa war jondu konna bandi min jaado lando wiimo e do fi on en dambi tedo Balkisa Hamidu enket non na yewtere mabbe
gollo monara ardido mu hana nawtoro semme hada gollal kan hebude mosola sadormaji mu datol dewtere kite keme tati illa soji tati ijetati fantini no tokke ko gollo o jukke meter goje maymuna gazubo
lantra ala liberte
hadude goddo wada gollal mu huneno ko neddo dukkante dalila majju dewtere kite leydi datol mu keme tati illa soji tati ijetati kan firtata ko woni hadude goddo wada gollal mu kan goldo ni wi'i neddo no wawi jukke dalila goto o kaso balde sappo e joy yaade duubi tati wattedu yoba cede moltol gacce ujune idi fa ujune laso neddo no wawi jukke yoba cede den tan na udde nyama kaso misali der gollirre neddo hulqina gollowo wi'a fiyam de wari gollirde den nani faham neddo uppo gollobe gollirde gam be chalo gollude ir dum woni kadol jukagol
de laol gole gollo tokata deni alla wadi kam woni mo gollona on pota
de neddo narra hemi woni no gollana on no wodi labi di neddo tokka nano wada ko heba mosola ko hana nawtorade sembe na hul inde no wodi dewtere hawjini labi golle dermu mosola on hebete no wodi du cuudi kite e himbe wattabe ewtino no wade ko mosola hebo de neddo wi'i nawtorto sembe mu to hebata gonga
jukkol gole en jukkirta iri hadobe himbe gada golle mubbe
de neddo gon na kawritali himbe kadi gollowo na gollobe gon gada golle mu e na acca golle mu e no jukkete jukkol gacce didi gacce hadude e gacce habbidani gam surude iri himbe tefobe kere campagne na gollirde de ni kito todo gatta do ewtino filla on tabbintini gadol gacce den de neddo na iri himbe be uddama gada nyamul kaso mabbe de e jofama ibe bawe kade jodade der leydi Niger
e do don ko habru me fulfultili assalamu alaikum balanta jamwali
kettine sigilaji studio kalango kadi tatawa don der duniyaru do facebook studio kalango
facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum